Blog Talk Radio.
Rwanda cyangwa se Rwanda nziza, indirimbo yagiye rwose yambuka ibihe byose, nubwo hajyaho ubutegetsi bubi, ariko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu abanyarwanda bakunda ndetse n'abanyamahanga. Munyihangane gato, Radio Shakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota mirongo itatu n'itanu isaha za Washington DC na saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu isaha za Paris. I Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse n'iwacu i Kigali, tukaba turi kwa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, aho tugiye kubagezaho ikiganiro gukomeza mu by'ukuri uruhererekane rw'ibiganiro ku Rwanda nyuma ya Kagame na FPR DMI, umushinga wa sosiyete w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement. Uno munsi tugiye kubagezaho uko sosiyete sivile igomba kuzaba imeze nyuma ya Kagame na FPR DMI. Iki kikaba ari igice cya gatandatu ku bice munani byateganyijwe byo kugira ngo nyine tugeze ku Banyarwanda incamake y'umushinga wa sosiyete ishyaka Rwanda Freedom Movement ritegurira Abanyarwanda, proje ya sosiyete ibereye Abanyarwanda. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabasha ubuhuje hari hashize igihe kinini, nagira ngo rero mbabwiye ko turi kumwe kandi n'umushyitsi muhire usanzwe abagezaho urwo ruhererekane rw'ibiganiro ariwe Dr. Theogene Rudasingwa, akaba ari na perezida w'ishyaka ishaka Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Theogene, nakubonaga mu kanya muri studio ndetse nagufunguriye mikoro, nagira ngo numve kunyumva neza, dore ko niyo ndirimbo itasohokaga neza, dore ko Block Talk Radio imaze iminsi ifite ibibazo. Nagira ngo rero numve niba unyumva neza, none tube twatangiye ikiganiro.
Ndakumva neza Yosefu, wowe uranyumva?
Ndakumva neza rwose, Imana ishimwe, ntabwo byoroshye bya radiyo muri kino gihe.
ndagusuhuje Yosefu nabi wawe, kandi wifuriza amahoro n'ihirwe mu bihe by'ubuhunzi dukomeje kubamo, ariko tutanashidikanya ko amaherezo n'ubwo buhunzi buzashira, kuko burya n'ibibi ngo bigira iherezo. Ngo nagira ngo rero ngo nsuhuze kandi nsuhuze abakurikirana ibiganiro byacu. Nibyo koko uvuze ko twari tumaze igihe dusa nk'abatinzeho gato gukomeza gutanga ibyo biganiro, ariko nabyo dushimira Imana ko twatinze, ariko ntabwo duheze. Ubwo dutushuje rero abakunzi ba radio, kandi tubifuriza gukurikirana ibi biganiro neza.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene, kandi nanjye ndagushuhuje ndetse unsuhurize nawe mu rugo. Mbere yo gutangira ikiganiro muri kuno kwezi kwa Nyakanga, uku kwezi kwagiye gukunda kubamo ibintu byinshi mu mateka y'u Rwanda, amakudeta yagiye ahitana n'abantu. Hanavuga kudeta y'uwa gatanu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, kudeta yiswe ngo ntabwo yamennye amaraso, kandi yamennye amaraso menshi cyane bikaza kugira ingaruka ku Banyarwanda n'amateka yabo. Hanavuga kudeta ya Habyarimana na bagenzi be. Muri Nyakanga kandi niho na Kigali yafashwe ifatwa na FPR Inkotanyi. Ibyo singiye kubigutekereza, urabizi neza, dore ko wari icyo gihe cyangwa wahise uba umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Mwaje kwitandukanya kubera nyine kuyoba, kubera ubuyobe mu nshingano zari zaratumye uba umwe mu bayoboke bakomeye mu bayoboke b'imena. Nyakanga rero umuntu yavugamo byinshi mu mateka y'u Rwanda, kandi amateka akomeye, ayo mateka ya FPR nayo ku bwicanyi n'ibindi bibi byose byo nibyo duhoramo, ndetse nibyo turi bunakomeze. Ariko mbere na mbere muri ni Nyakanga habayeho n'impfu z'abantu bakomeye, abantu umuntu abafata nk'icyitegererezo mu byerekeye guharanira ukuri, guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Aha nahera ku witabye Imana bwa mbere nk'uwitwa Jonathan Craig, bitaga Johnny Craig, bitaga ndetse bakundaga gutazira ko ngo ari umuzuru w'umuzungu, wapfuye ku itariki ya cumi na gatatu, witabye Imana ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwa karindwi hashize iminsi cumi n'umwe. Akaba yaritabye Imana muri Afurika y'Epfo ndetse no ku isi yose bakaba bariho bamuririra. Nanateganyije gushyiraho uturirimbo twe, ariko kubera ibibazo biri muri Block Talk Radio namaze amasaha menshi ngerageza gushyiraho indirimbo ze zikomeye cyane, nka Simbonanga yaririmbaga Mandela gifunze, ndetse na Scatterings of Africa. Izo nagerageje kugira ngo mbe nazitangiza, nze no kuziheruka ariko kuziherutsa ariko kubera ibibazo bya Block Talk Radio ntabwo byankundiye, ariko turakomeza kumwibuka kandi uri bugire icyo umuvugaho. Umuhisi wa kabiri ni Pierre Péan ubwo rwose, ejo bundi kuwa kane tariki 25 z'ukwa karindwi 2019 niho iyo ntwari mu guharanira ukuri Pierre Péan akaba ndetse ari n'inshuti yawe Theogene, ndagira ngo uze kubyibutsa, nanjye ari inshuti yanjye by'umwihariko. Uwo Pierre Péan nawe ejo bundi ku itariki 25 yitabye Imana, afite imyaka 81. Ubufaransa rwose rwose ibinyamakuru byose biriho biravuga ubutwari bwe, ibintu yakoreye gushaka ukuri. Yari umuntu mu by'ukuri udatinya kuvuga ngo ndavuga kanaka ngo simbwa kanaka. Abasosiyalisti bari inshuti ze cyane, bari abantu ba hafi ye cyane, ariko bitamubuzaga gushaka gucukumbura mu buzima bw'abantu nka ba Mitterrand, akavuga ati dore ahantu hishe ha Mitterrand mutari muzi, n'abandi. Yanditse no ku Rwanda, rero yandika igitabo kizwi cyane ku Rwanda, Noir Frere Blanc Menteur, igitabo cyanateje n'impagarara zikomeye cyane Kigali igahurura igashaka kumufatira ku mapaji 5 yari yanditse ku muco wo kubeshya ngo warangwaga muri edukasiyo y'Abatutsi, ndetse ngo n'Abahutu bakaba barawufashe uwo muco wo kubeshya. Kigali ishakuriye ivuga ngo ni ugushinyagurira abacitse ku icumu, ngo aravuga neza neza nka za Kangura na za RTLM. Icyo gihe habaye imanza zikomeye, agira Imana azikuramo, twese twaramufashe, nanjye naragiye mu batangabuhamya bamushinjura, ariko abantu bose bategetsi buka bari baje, bose abayitegetsi bose bari baje, perezidanse ya Kigali yohereje abantu batagira ingano igitero, n'abandi bantu nyine bo kuza kuvuga yuko ari abantu bacitse ku icumu bafashwe ku ngufu, ngo Pierre Péan rwose ari umugome, ari umurozi. Ibyo byose byarabaye biranamubabaza cyane, kuko si ko ameze ubundi. Ni umuntu ubundi uzwiho kurwanya, wari uzwiho kurwanya ivangura, wari uzwiho cyane bitaga ko ari umuntu mu by'ukuri humaniste. Ariko nyine ibyo bintu byaramubabaje cyane, aranaturagararira mu rukiko, byarabaye ibyo ngibyo, ariko aza kubivamo. Ibyo byose rero tunagira ngo tuze kugenda tubyibutsa, twibutsa amateka y'iyo ntwari. Hari urwandiko rukomeye cyane Perezida Macron, Perezida w'u Faransa, yakoze nyine ataka ibigwi rero cyane. Ubungubu ni rwo binyamakuru biriho biheraho, binavuga nyine ibigwi bye. Ariko rero ikintu umuntu atakwibagirwa, hari inshyanutse y'umuteruzi w'ibibindi witwa Olivier Nduhungirehe, wagize gutya rwose ngo aragapfa, ngo rwose ngo ni umunegasiyoniste nyine utuvuyemo, ngo ni byiza cyane, Imana ishimwe. Ibyo bintu rero nagira ngo nabyo uze kugira icyo bimbwiye, ayo mahano kuko mu muco wa Kenya, uretse ko ari na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga, ubundi ari agomba kugira uko yifata, ariko n'umuntu usanzwe. Kumva umuntu yapfuye niyo waba wamwanga gute? Kandi rero twese turi ku isi, umunota uwo ari wose umuntu yagenda, ngo aragapfa rwose, ngo ni byiza cyane, ngo ndetse ngo ntazakira, ngo abacikacumu b'Abatutsi ngo za roho zabo ngo ntizizigera zimuha amahoro, minisitiri muzima wiwe. Nuko rero natindiye inshuti ziro zitwumva, inshuti zari zitaguherutse, nagira ngo ufate ijambo, tubanze tugire icyo tuvuga kuri izo ntwari mbere yo kugira ngo tujye mu kiganiro muri icyo gice cya gatandatu cy'ibyo biganiro umunani biteganyijwe, igice gihariwe sosiyete sivile, aho uza gusobanurira Abanyarwanda sosiyete sivile ikwiriye u Rwanda, sosiyete sivile ikwiye ubutegetsi bwiza izajya yubatura nyine buramutse bwarangaye. Ijambo ni ryawe rero muvandimwe Theogene.
Urakoze cyane Yozefu. Reka wenda ntangirire kuri Johnny Clegg,
Yego.
kubera ko ni wowe mu by'ukuri twese abantu mu bihe abantu muri Afurika dukunda indirimbo. Nigeze nanjye mu gitondo ndo ndimo kwiyibutsa ibya Johnny Clegg, ndimo kumva indirimbo ze harimo iyo Simbonanga, hariho ka clip bamushyizeho ari kuri stage hamwe na Mandela i Londres, Mandela bamaze kumufungura akina iyo ndirimbo, na Mandela kandi ari muri audience yari ahari. Mandela arizihirwa arahaguruka nawe arabyina,
yaramutunguye kuri se,
yaramutunguye ariko icyo ndetse na Mandela mu kwizihirwa abonye abantu mbese bari aho ngaho bacecetse bumva gusa, arongera asaba ngo bayisubiremo nabo bose abantu bahaguruke baririmbe. Aranavuga mu Cyongereza ngo indirimbo no kubyina ngo bituma agira amahoro n'isi, ngo kandi nawe ubwe bikamuha amahoro. Urumva ngo kuririmba
ako gakripu uze kukanyohereza, ahubwo nari narabibonye ariko se aho avugamo akanasaba ko isubiramo sinahabonye, uze kukanyohereza
ndaza kukakohereza. Ariko ayo magambo ku muntu nyine wamaze imyaka hafi 30 muri gereza akavamo ariko afite uwo mutima wo kumva ko indirimbo no kubyina bifite icyo biduha twebwe nk'abantu, kandi tuzi ko turi ku isi hamwe n'abandi bantu, ariko cyane cyane uwo mugabo Johnny Clegg uwo bise ngo ni umuzuru w'umuzungu, nta kindi babimwitiye n'uko yavutse ngira ngo umubyeyi umwe yari umwongereza undi sinzi aho yakomokaga muri ibyo bihugu byo muri
za Polonye,
iyo ngiyo bahurira muri Afurika barashakana. Iyo ni histori ndende, ni amateka maremare, ariko icyo umuntu yakumva avanamo kuri Johnny Clegg nuko rimwe mu bihe by'amateka y'isi hakunze kuboneka abantu, nubwo umuntu nk'uwo nguwo yavukaga mu bazungu ariko akareba akababaro k'abirabura akumva ko inshingano afite kuri iyi si mu buzima apfuye afite. Mu by'ukuri umuntu yavuga ngo akiri muto kuko banza yari afite imyaka 67 sinibuka neza, ariko urumva ko igihe cye ku isi yagikoresheje neza kubera ko mu buryo abenshi batashoboye kumwumva muri abo ngabo akomokamo b'abazungu baba Bongereza baba ari bari abazungu bategekaga Afurika y'Epfo bo muri apartheid batamwumva, ariko agahitamo ko aba akwiriye kuvugira muri izo ndirimbo no mu kubyina kwe no gukunda kwizihirwa, akumva ko akwiriye kubikoresha muri iyo nzira nziza yo kugerageza kuvugira abatari bafite ijwi aribo birabura. Mu by'ukuri rero umuntu yavuga ngo twebwe nk'abantu nk'ikiremwa muntu ariko cyane cyane twebwe nk'abanyafurika twapfushije umugabo w'intwari, ariko kandi mu gupfusha no mu kubabara niho hahundi umuntu avuga ngo reka tunishimire ko yabayeho, kuko iyo myaka 67 yayikoresheje neza, tuzahora tumwibuka dutyo, kandi yadusigiye n'uwo murage w'izo ndirimbo. Igihe tuzajya tuzumva buri gihe tuzajya twibuka Johnny Clegg. Kuri Johnny Clegg nicyo navuga, kuko yabaye intwari cyane, kandi biragaragarira ukuntu abantu hirya no hino ku isi bamwibuka ko yagize ubutwari, kandi akabaha noneho n'izo ndirimbo nazo. Indirimbo burya nazo ziradufasha mu gukira, ziradufasha mu kumenya, kuko ziba zifite amagambo akomeye. Nk'izo ndirimbo zizabaga zifite amagambo akomeye, nuko nguko twamwibuka Yozefu. Kuri Pierre Pia ntabwo namumenye igihe kirekire, urete ndavuga kumumenya umuntu guhura n'undi. Nari muzi gusa muri ayo mateka uburyo Kigali FPR yamukurikiranye cyane taranahungagiye ubwanjye, ariko tuza kubonana aho mpungiye, aho ndiye ino muri Amerika, aho dutangiye n'ibi bikorwa bya RNC. Nahuye nawe gatatu nahuye nawe gatatu kabiri twahuriye iwe mu rugo yantumiye iwe mu rugo nagiyeyo dusangira icyayi ntabwo yari azi icyongereza cyinshi nanjye igifaransa cyanjye Yozefu urakizi uko kingana ariko tukamenya ukuntu tuvugana nkavuga icyo gifaransa cyatura turye nawe akavuga icyongereza nacyo giciriritse cyane ariko cyane cyane nkamubonamo umuntu ushyira imbere ibintu by'ubucuti kumenyana n'umuntu no kurushaho kumva ko akababaro k'umuntu aho ari hose haba mu Bufaransa cyangwa se haba hanze y'Ubufaransa ukumva afite ikintu cyo kumva ko afite afite mbese uwo murava wo kumva ko akwiriye guharanira uko kuri aho guturuka kose aho kwaba guturuka kose aho kwaba kunigwa aho ariho hose niko namenyanye nawe hanyuma yaje no kuza inahangaha hano i Washington njya kumusura mu ihoteli aho yari acumbitse nabwo tuganira uretse ko yambajije icyo gihe atari kubona nzasaza narabonye ko buriya butegetsi bw'igitugu bwa Kagame bwaravuyeho muhaye encouragement ndamubwira nti uretse ko mu by'ukuri wenda abantu benshi ntabwo bagomba no kuba banabizi hanze wowe urabizi Yozefu ariko Pierre yaradufashije uretse ko uko kudufasha kwadupfiriye ubusa bitamuturuteho ahubwo byaturutse kubo twari dufatanyije icyo gihe ariko ibyo ibindi ntabwo turi buvuge muri ibyo ngibyo ariko ako gatatu nahuye nawe nabonye ari umugabo koko ufite uko gukunda ushaka kugira ubucuti kandi ushaka kuvugisha ukuri nubwo mu kuvugisha ukuri byaba birimo risk ndetse risk ihambaye wenda mu Faransa nti kuvugisha ukuri mu Faransa ntibyamubiriyemo risk ihambaye nkuko kuvuga ukuri ku byabaye ku Banyarwanda ubona byamuzanye iyo risk ihambaye naho ibyo rero nduhungirehe nawe ni nka babandi njya nita za nyabukondogoro umuntu uri aho ngaho wirwa yishima bati Patrick yapfuye akishima bati Kanaka yapfuye ninde Kamiri uyu mu
Nkurunziza Kamiri
Nkurunziza Kamiri bati yapfuye ati Imana ishimwe bati Pierre Pia yapfuye ati Imana ishimwe bariya bari muri kategori ya bene ba bantu nta kantu kagahutu kari aho ngaho kirirwa kavugira ku maradiyo avuga ibintu ngo avuge akoresha ururimi nk'urwa Kagame ngo yerekane ko afite ubugome nk'ubwa Kagame kugira ngo bamwemerere ngo kuguma muri iyo ntuza muri ako bamwemerere kumugumisha muri ako kazu k'abatutsi na FPRDM ya Kagame ikindi se icyo
nibyo rwose n'agatutsi k'amafuti k'ubusabusa kateye isoni
n'agatutsi se cyangwa n'agahutu
agahutu agahutu icyakora uretse ko ni aha na wenda nkubwire ko jyewe tuziranye by'umwihariko ni se yari inshuti yanjye cyane se nduhungire he yari umugabo mwiza cyane umugabo w'umuhanga yari uwo modeli wanjye mu by'ukuri nduhungire he akaba n'inshuti yanjye personnelle yabaye nawe ministre ndumva ari muri guverinoma ya mbere Habyarimana ministre w'igenamigambi ministre wa plan n'ibindi byinshi yabaye n'uwa finance ngira ngo yabaye ambasaderi mu Buyapani yategetse ikigo cyitwa BINEP niho twaje no kumenyanira ndangije amashuri dukomoka muri komini imwe ya Mbazi akaba ariyo ari inshuti zanjye ni abantu b'inshuti se na nyina n'abantu mu bintu bitoya rwose n'ibitoya nk'iyo nkishaka babaga ari mu bukwe bwanjye bamfasha nita amazina abana babaga ari mu rugo nako gahungu nako kahari n'umuryango w'inshuti se ni mu bafondateri bakomeye ba PSD akaba ariwe niwe mu by'ukuri wanashyize muri PSD, kabone nubwo natsetaga akarenge ubundi nari muri sosiyete zirimo ibintu bya siporo, ariko njye muri PSD kubera ubucuti twari dufitanye, kandi nkamufasha cyane, nkamufasha cyane rwose, akanyizera nkamwizera. Yari rero umudiri wanjye, ari umuntu w'inshuti dukorana bya hafi, duhuri iwanjye, duhuri iwe, buri gihe ni ibintu byari bizwi nyine. Uwo muntu iba ntarinzi aho akomoka, muzi neza ari n'umwana, nari kuba mvuga nturiya n'umwana ukomoka mu Batindi, ntabwo akomoka mu Batindi. Wari wumbaje uti ubwoko bwe ni umuhutu, kuko nduhungiye ni umuhutu rwose, niwe mu rugo ndahazi kuko narahajyaga, naho twarahajyaga yakoresha iminsi mikuru. Nyina Patricia ni umututsikazi, ava ku moko yombi, nakomoka ku moko yombi, ariko ubutindi afite ni ibintu ntagiye yigeze kuntuka bikomeye cyane ku mbuga, kandi ndi inshuti magara ya se, agishakisha iyo mikati. Ibyo nagira ngo nabyo mbikubwire, ni umuntu nzi neza cyane.
Reka nkubwire yose, reka tunarekere aho ngaho, ataza no kugira ngo
tunarekere
agaciro, ataza no kugira
yashaka agaciro rwose, ko ni umutindi wo mu rwego rwo hasi.
Ibyo akora ntabwo tunabyitirira ngo impamvu sinkunze no gukoresha n'ayo magambo, mvuze ngo ni akantu k'agahutu kirwa gakoronga.
Ni agahutu, oya, ntacyo ukosheje, ni agahutu ko mu rwego rwo hasi.
Ariko icyo navugaga, ntabwo ibyo akora ari uko ari umuhutu, ntabwo ibyo dukora, ibyo Kagame akora by'ubwicanyi, n'abo bantu birirwa atumiza kwica no kuvuga bakita abantu imbwa babishe n'iki byose, ntabwo babikora kubera ubututsi, ntabwo kuba umuhutu cyangwa se kuba
ubutindi bwabo,
ni ubutindi. Bavutse ari abatindi, kuko nagahoma ntabwo umuntu apfa ngo uvuge ngo ese ngo nduhungire ntabwo azapfa. Ibyo se hari umuntu ujya uvuga ngo kwishima ngo ko kanaka yapfuye? Urupfu, twese dufite appointment n'urugo, buri muntu afite igihe cye. Kagame afite
umuntu atakundi,
afite igihe cyanjye, Yosefu afite icyawe, nduhungireho ngo gukoronga afite igihe
nawe afite iki.
Ariko ahubwo nagira ngo ibyo ngibyo reka ntangirire kuri icyo ngicyo Yosefu ungana mu kiganiro cyatuzinduye, kuko iyo myifatire ya Nduhungirehe umugereranyije na Johnny Clegg, ukamugereranya na Pierre Page, ibyo ngibyo nibyo bikwereka ngo tuza mu isi uko ukoresha igihe Imana yaguhaye biratandukanye. Kuko Pierre Page na Johnny Clegg na Nduhungirehe afite amashuri, Nduhungirehe nk'uko ntumaze kubivuga akomoka mu muryango muzima, ariko
n'umuryango
burya ariko ubwo umuryango warapfushije kubera ko n'umwe muri abo
yapfuye ahagaze,
abantu bakabaye ari ba intellectuals bagapfa bahagaze. Johnny Clegg we yahisemo kuririmba izo ndirimbo zagize akamaro. Pierre Peya nawe ni umuintelekte wavuze uti nzavugisha ukuri mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'Abafaransa ndetse n'ubw'abandi, nicyo gituma ubungubu niyo yapfuye muri iyo myaka afite, uyu munsi turamwibuka. Ikintu rero sosiyete sivile yo tuvuga mu Rwanda ikwiriye kuzabaho nyuma ya Kagame, sosiyete sivile, ubundi umuntu yanagatangiye akavuga ati abantu benshi sosiyete sivile hari ukuntu kivugika kwinshi, ndetse muri imyaka 20 ishize ni ikintu cyahawe intebe cyane no mu bintu by'amajyambere. Yosefu ngira ngo ukunze guhura nacyo muri ibi bintu, iyo bavuga ko amajyambere cyane cyane ayibanze aho abaturage batuye, ikintu cya sosiyete sivile nacyo bakibaramo ko ari inkingi ikomeye cyane. Sosiyete sivile akenshi hari ukuntu twagifashe, ndavuga mu Rwanda cyane cyane cyangwa se muri Afurika, tukitiranya na za ONG, non-governmental organization, ariko ni ikintu kirenze ibyo ngibyo. Nubwo izo za ONG nazo zibarirwamo muri sosiyete sivile, ariko mbese nk'ikigereranyo kugira ngo umuntu abakurikirana ni ikiganiro bumve icyo dushaka kuvuga sosiyete sivile ubundi tuvuge nk'u Rwanda igihugu u Rwanda ukibariyemo ibice bitatu wavuga ngo harimo leta ibyo twita leta cyangwa se state mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa iwanyu leta ngira ngo niko tubyita Joseph
eta ni leta nyine eta
hakabamo ibi bikorwa by'indi mbese by'ubucuruzi commerce abantu baba basigaye
yes.
bavuga ngo igice cya gatatu gikomeye ni icyo ngicyo cyo twita societe civile ni ukuvuga ngo hagati y'umuturage na leta ndetse umuturage n'ibyo bintu byose byo twabarira mu bintu by'ubucuruzi cyangwa se commerce ibindi byose biri hagati aho ngaho nibyo twita societe civile hari za fondation harimo izo za ONG harimo abantu ba asosiyasiyo z'abarimu iz'abaganga aba artist abantu ba mbese iyo miryango yose itabogamiye kuri leta iri inyuma ya leta itari no mu bintu byo wivuga ngo ni ubucuruzi ibyo byose nibyo twita societe civile kandi bikagira uruhare rukomeye cyane mu by'ukuri muri societe kimwe mu byo abantu bakunze kuvuga uruhare nk'urwo biba bifite ni uko iyo miryango iba amaso twakayise amaso ya rubanda cyangwa se amatwi ya rubanda nubwo iryo jambo turikoresha nabi cyane rikaza kugera nk'ikintu ndetse gisuzuguritse ariko turabivuga mu buryo bwo kuvuga ngo ni abaturage ni amaso y'abaturage ni amatwi y'abaturage avugira abaturage areba agomba kugerageza guhanura ndetse no kugerageza kwigisha abaturage kugira ngo bamenye uko ubuzima muri sosiyete bumeze cyane cyane ibyo za leta zikora ikagerageza gukora ibyo za leta hirya no hino urabizi hari igihe za leta zinanirwa nka muri za Congo ndibuka ko mu biganiro twigeze gukora Yozefu uvuga ko wigeze kujya muri Congo ureba mbese ubuzima bwo muri Congo ukuntu bwari bumeze abantu mbese leta itagishoboye gukora ariko ugasanga hirya no hino hari iyo miryango ya sosiyete sivile irigerageza mbese gufasha abantu mu by'uburezi igerageza gufasha abantu mu bintu bijyanye na n'ubuvuzi igerageza
nka Kiliziya Gatolika by'umwihariko muri Kongo aho ngaho Kiliziya Gatolika
Kiliziya Gatolika iyo miryango rero ushyizemo n'izo isingiye kuri za Kiliziya n'iki byose nibyo twita societe civile kandi bifite akamaro cyane binafite akamaro cyane kugerageza kureba aho mbese ubutegetsi buriho bugiraho bukananirwa bigasigara iyo miryango ari ishobora kuvugira abaturage ishobora kuba ariyo miryango ivuga ngo nyamuneka abo twabatoye kujya gukora ibi ngibi none ibyo barimo ni ukujya gusahura nk'ukuntu ubu ngubu mu Rwanda nyine bimeze uri gusahura umutungo w'abanyarwanda ndetse mu bintu mu mpinduramatwara yagiye ibaho hirya no hino ku isi iyo miryango hari igihe igira uruhare rukomeye cyane kuzamura ijwi kugira kandi ndetse no kuorganiza abaturage kwanga ubutegetsi bw'igitugu ndetse no kubuvanaho uretse ko rimwe na rimwe abantu bakoresha iyo miryango bamara kwigira ku butegetsi nyine bagatera agati mu ryinyo bakibagirwa uko bageze muri ubwo butegetsi societe civile ifite akamaro cyane ariko iyo urebye rero mu Rwanda ntabwo twigeze mu by'ukuri imiryango ifite imbaraga iyo societe civile kubera iki kubera ko leta ibyo twita leta byagiye bibyiga societe civile ndetse no mu gihugu nk'u Rwanda ibihugu byinshi byo muri Afurika bigikennye usanga nibyo wakwita ubucuruzi iyo sekiteri ya kabiri iyo twakwise iya kabiri ya mbere leta ya kabiri ari ibyo bintu ya gatatu ari sosiyete sivili nayo usanga ari gato cyane abakozi benshi bakorera leta usanga mbese sosiyete sivili ari ka sekiteri gatoya cyane kababyize cyane ku buryo usanga nta buhumekero gafite kandi n'ibyo wakwita ngo ni sosiyete sivili niyo byavutse ahanini ugasanga biba bikorera mu kwaha kwa leta kugira ngo bishobore kubaho ndavuga cyane cyane muri ubu butegetsi bwa FPDMI bwa Kagame nta sosiyete sivili Yosefu ishobora kuramuka ishobora kubaho ngo ishobore gukora mu bwigenge mu ituze atari uko FPDMI yayinjiriye yayishyizemo abagomba kuyitegeka yabwiye uko igomba gukora kandi ikagomba gukora ku byo FPDMI yishakiye imiryango yagiye igerageza yose cyangwa se za kiliziya zagiye zigerageza iyo nzira zo byose cyangwa se izindi za asosiyasiyo zose zigenda zivuka ushyizemo n'iyo ngiyo wavugaga ibuka Yosefu n'izindi wazibara ntibishoboka yuko ushobora gukora ngo habeho sosiyete sivili yigenga ivugira abaturage ivuga uko abagize leta bagomba kwifata haba habaye ibitagenda neza ngo babivuge abantu baba bajya mu matora ngo abaturage bakangurire uko uwo bagomba kujya uko bagomba kwifata mu matora kuko ibyo byose ntabwo sosiyete sivili ishobora kubaho itigenga hatari ubwo bwisanzure mu gihugu ngo uvuge ngo hariho sosiyete sivili kandi no mu gihe cya Habyarimana wenda byari bitaragera kuri intera kuko ubu ngubu TET dufite mu Rwanda nicyo abantu bita police TET. Police TET ni ukuvuga mbese leta ishingiye kuri be gukoresha bene za ngufu zo kwica n'iterabwoba aho kugeza ku musozi uwo ari wo wose aho umuturage atuye ubu ngubu mu Rwanda hafi kuri buri musozi BMI bihafite ibirindiro abasirikare bahafite ibirindiro polisi ihafite ibirindiro mu bantu icumi batuye ku musozi muri nyumba kumi batandatu cyangwa barindwi baba barimo bakorera DMI bagomba kuvuga uko umuntu aneka n'uwo bashakanye akaneka abana be abana bakaneka ababyeyi ubu ngubu TET y'u Rwanda ni police TET yabyize sosiyete sivili ku buryo mu by'ukuri umuntu ntabwo yavuga ngo hariho sosiyete sivili yigenga mu Rwanda ubu ngubu urumva rero iyo tuvuga ngo nyuma ya Kagame hagomba kubaho sosiyete sivili biriya biganiro byose byo tumaze iminsi dukora n'ibindi bibiri bisigaye aho tuzibaza igitaha tuzagerageza kwibaza yoze kwibaza ngo ese aho ngaho uru Rwanda turimo kwerekana inyuma ya Kagame tuzarugiramo dute tuzagerageza kwibaza icyo kibazo icyanyuma tuzagerageza kuvuga ngo ubuyobozi nyuma ya Kagame bukwiriye kuba buzaba bumeze gute twabutekereza dute nibyo dusigaje ko ari bibiri ariko ibi bintu byose tuvuga ntabwo bishobora gukorwa na leta kubera ko kimwe mu nshingano dufite ni ukugerageza gusunika leta ikava mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi ndatanga ingero ebyiri zerekana ko tugeze ahantu habi cyane ikikwereka ko mu by'ukuri izi za leta zo tumazemo igihe kirekire ubwo muri uku kwezi kwa karindwi twibukaga ubwigenge kuva mu Babiligi mu butegetsi bw'Ababiligi tukibuka ngo kubohorwa na FPDMI ariko igiye kureba ubundi mu buzima busanzwe Yosefu umuntu aravuka ugakurira mu rugo ukamenya abaturanyi muri abo baturanyi uko mubaho waba wagize ibyago bakagufasha nabo baba bagize ibyago ukabafasha baba bafite ubukwe ukabatahira ubukwe baba bapfushije ukajya mu kiriyo ukabatanga mukajya mu kiriyo mukibuka nyine uwo mwapfushije ikintu kikwereka ko sosiyete yacu igeze ahantu habi cyane unabirebera no muri ibyo bintu iyo habaye ubu byose kikwereka ko n'impamvu dukeneye sosiyete sivile no gusunika leta ngo ize mu buzima busanzwe bwa buri munsi kikaba ari n'ikintu gikomeye cyane umuntu yanakwifuza ntekereza ko niba hari inkunga iyo organization yacu yazatanga niyo kuzafasha u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo basubire mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe rero ntabwo upfusha ngo uhagire umuntu ngo wumve ku musozi urimo kwigamba ngo Yosefu ngo noneho ngo Imana ishimwe yapfushe niyo cyo gituma twatangiriraga no kuri ibyo by'uwo muhungu ako uwo muhungu wavugaga wishimaga ko hari abapfuye abo ibyo bintu ntibishoboka ariko cyane cyane hari ikintu nigeze kumva numva kinteye ubwoba n'agahinda urabizi Yosefu uribuka ko ubu Rusagara General Rusagara arafunze wafunganywe na Tom umudamu we wabaga London yitabye Imana ariko mbere yo kwitaba Imana asaba ko yavugana n'umugabo we Rusagara uri muri gereza Frank Rusagara bigera kwa Kagame araritura ararahira ko bidashoboka kugeza igihe uwo mudamu yitabiye Imana na impamvu mu rupfu niba ubutegetsi buriho bushobora no kubuza umuntu kuvugana n'uwo bashakanye ngo kuko uwo bashakanye umwita umwanzi ukaba waramufunze ariko kongeraho n'icyo ngicyo cyo kuba wakwanga ko umuntu avugana asigaje ngira ngo cyumweru ngo yitabe Imana ubwo butegetsi wavuga ngo icyo bwasigiye umuturage mbese spas umwanya gisigira umuturage urangana iki niba ushobora no kubuza umuntu kuvugana n'uwo bashakanye ari hafi kwitaba Imana urwo ni urugero rumwe ntanga kwerekana ko leta ubu ngubu yinjiriye hafi buri kaspas kaboneka kose k'umuturage k'umunyarwanda ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yabo kuko hari benshi n'ubu ngubu ndi badashobora kuba bagira n'icyo bavuga kuko batekereza ngo aho bari bose ngo bari kuri WhatsApp ngo Kagame ngo yabonye za technology yavanye muri za Israel ngo akurikirana za email za WhatsApp nta muntu ushobora kuvuga nta ushobora gutinyuka abenshi urabizi Yosefu tugerageza kubwira ngo bazaze no kuri radio bayivugiraho bakabitinya ariko noneho no mu buzima bwabo privé nta kintu basigaranye kandi bari kure y'u Rwanda ubusi iriya mipaka gusa ubu Rwanda nibyo bita diasporic state uvuga ngo rurimo n'abanyarwanda benshi kubera ko abanyarwanda bahunze ubuhunzi bukaba ari kimwe mu bintu ndetse bikarakteriza u Rwanda ubu igice cy'u Rwanda kiri hanze nabo n'abari hanze iyo space umuturage akwiriye kuba afite ntayo bafite kuko niba udashobora kuvuga Kagame yigeze kuvuga turi kumwe ubwo ni kera kuko byanahindutse avuga ngo icyo akunda irunga umurimo we ngo ntabwo ari uko ngo abivanamo amafaranga ngo cyangwa se kuba igihangange ngo abikundira ngo kuko ngo akora ibyo ashaka ngo akavuga n'ibyo ashaka ubu noneho byongeyemo yabibonye ko birimo amafaranga menshi yamenye amadolari kuko nabyo asigaye ni nabyo ngira ngo ashyire imbere cyane ibindi byose ashaka akabishaka kuko bimufasha kubona ubutunzi afite atavanye mu rugo rw'iwabo. Ntabwo yaburazwe na Rutagambwa, nta bundi bucuruzi Kagame tuzi akora uretse ko abuvana muri uwo murimo akora wo kuba perezida w'u Rwanda. Ariko aravuga ngo abikundira ko akora ibyo ashaka ngo akavuga n'ibyo ashaka. Ariko ibyo ngibyo Yosefu nibyo nanjye nshaka, nawe nibyo nawe ushaka Yosefu, nibyo umunyarwanda ashaka. Nshaka kubyuka uyu munsi nkavuga ngo ndajya gusura Yosefu, afata inkoni yanjye nkajya gusura Yosefu. Nshaka ko waba ufite ubukwe nkaza kugutahira ubukwe. Ntabwo ariko bimeze mu Rwanda. Ubwo urugero rimwe natanga
ahubwo yagombye ko yarongeyeho kuvuga ngo wenda ngo ikimushimisha cyane ni uko muri ibyo ngibyo akora uko ashaka, akavuga ibyo ashaka, afite anabibuza abandi, nabyo ubanza bimushimisha hari kubibuza abandi ayo mahoro yifuza. Yego yego,
icyo ni kimwe. Ni urugero natangaga ariko rwerekana ukuntu TED yagiye muri space yose ikabuza ubuhumekero iyo sector iyo twise ubundi mu bindi bihugu ngo ni sector ya gatatu, ibihugu birimo demokarasi, birimo ubutegetsi bushingiye ku mategeko. Iyo space irakomeye cyane. Ariko urundi rugero nagira ngo ntange ni ibi bintu byo kumva ngo byerekana ko sosiyete sivili nta mbese ubungubu ntabwo tuyimenye, nta yabayeho mu Rwanda ikora nk'ukuntu ikwiriye kubikora ubungubu. Ariko noneho byageze ahantu hakomeye cyane. Ni ibi bintu ndetse n'inkuru imwe naramutse nyisoma kuri CNN, ibi bintu by'abanyarwanda bagira batya bicwa n'abantu bari ku butegetsi, umuntu ntamenye n'aho barengeye. Kuko ubundi nko muri ibyo nyine cyo kikwereka ko navuka bireri yacu yahimbye n'amagambo yacu yerekana ibihe byo turimo duhora tuvuga urupfu rupfu rupfu rupfu. Nizere yuko nyuma ya Kagame ahubwo tuzarushaho kujya tuvuga ubuzima ubuzima ubuzima. Kuko ubungubu ibintu byo uzumve muri wumva aya maradiyo yacu, urebe ibyandikwa muri media yacu, urebe ibivugwa ahanini tuba tuvuga genocide, tuvuga impfu. Ariko reka tuzivuge, none se umuntu ugira utya akabura umuntu ku musozi abura ati? Ubundi hari sosiyete sivili ikora umuntu ku giti cye na fami avukamo ndetse n'abaturanyi aho ngaho muba muri. Niyo maso kubera ko nta bintu bishobora kubura, nta muntu ushobora kubura ngo abure ngo abantu be kumenya aho yarengeye, ntibishoboka. Ariko iyo leta ibyo twita state yagiye ikagera kuri buri musozi no muri buri rugo, ikiza kuvamo kandi ikaba ikoresha icyo kintu cyo kwica no kubura, ni ukuvuga ngo abantu hafi bose ku musozi ubwoba mbese nibo bwashinze ibirindiro, kuko niyo ntwari ikomeye cyane FPLDM ikorera. Icyo kintu cy'ubwoba, icyo kintu cy'urwikekwe, ni ikintu mbese ubungubu cyahawe intebe cyane, ku buryo ubu hari abantu benshi mu bintu byo tuvuga byatangiye no mu butegetsi bwa nako byabayeho no mu butegetsi bwa Habyarimana bwohoze uvuga, aho abantu ubungubu bibuka babo baboze benshi abanye politiki bagiye bica bakagenda bajugunya hirya no hino umuntu atazi n'aho babajugunye. Ariko kugeza no kuri aya magingo hari abantu benshi benshi bishwe na FPLDMI ubungubu umuntu atazi aho barengeye. Iyo haza kuba sosiyete sivili ikora, icyo ni ikintu umuntu yagatekereje ngo kizagenda gikosorwa. Noneho twubake sosiyete sivili igomba gucunga uko, ntabwo ari icunga ariko niyo maso y'abaturage, kandi akagomba kubivuga, bimwe bigaca muri media ibindi bikavugwa, kuko abantu banditse ibitabo iyo sosiyete sivili iri maso ifite ubwigenge ifite ubuhumekero bizasaba yuko hagomba abantu tugomba kwemeranya nka sosiyete nyarwanda aho leta itangira naho igomba kugarukira hakagira ibintu byo umuturage space umuturage asigarane nk'ugeze kuvuga nibagiwe umwanditsi wavuze ngo umugabo cyangwa se ubwo umugore mu rugo rwe ngo urugo rwawe ni kaso ni ingoro yawe urugo rwawe ni ingoro yawe kandi ngo uri umwami mu rugo rwawe uko Kagame atekereza uko agomba kubaho ntabwo akwiriye kugira right uburenganzira burenze ubwanjye cyangwa ubwawe Yozefu cyangwa ubw'undi muturage kandi umuturage agomba kuvuga agakora ibyo ashaka as long as ibyo akora cyangwa se ibyo avuga bidatambamira cyangwa se bidafite uko bibuza undi munyarwanda nawe mbese kugira ubwo burenganzira bwo akwiriye kuba afite icyo kintu rero cyo gutekereza sosiyete sivili nshya bizasaba nyine uko hagomba kuba gusunika iyo state ngo ize mu buzima bw'abantu isigarane ibyangombwa igomba gukora ibyo rero bizasaba nanone ko tugomba mu buzima bw'igihugu ari mu miterere ya guverinoma cyangwa se ya state institutions z'igihugu ko sosiyete sivili igomba kubonekamo hagomba cyane cyane gutekerezwa uko habaho amategeko ashimangira urwo ruhare rwa sosiyete sivili ubwo nanone biba bijyanye n'uburyo ibyo bintu Yozefu bigomba gutangira kwigishwa hakiri kare amashuri yo tunyuramo kuva umwana atangiye ishuri nako bitangirira mu rugo iwanyu mu rugo ibyo umwana watangiye kumva byose na nyina bamubwira bijyanye n'ubuzima bwa community atuyemo bikagera ku baturanyi ibyava mu baturanyi umwana akava mu rugo kujya kwiga iyo ugiye kwiga kuva utangiye ishuri bakwigisha iki kijyanye n'ubuzima bwa sosiyete nyarwanda uko bukwiriye kuba bumeze mu cyongereza muri uganda ho nigiye twatangiraga kwiga babyita civic babyitaga civic sinzi uko mubyita mu
education civic niko twabyitaga muri sisitemu francophone
ariko atari biriya nyine byo bagenda bakagorekana kuko no muri iyo education civic muri iyo civic education harimo no kwigisha amateka y'u Rwanda ntabwo ushobora gutangira kwigisha ngo ugende wigisha ibintu bigoramye bivuga ubutegetsi uko butari bivuga amateka uko atari wibuke ibyo babigishaga Yozefu kugeza nigiye mu Rwanda ariko uzi uko babigishaga muri Repubulika ya mbere no muri Repubulika ya kabiri uzi uko kwa Kagame ubu ngubu FPDMA yigisha amategeko yose agoranye ashaka kwerekana ubutegetsi uko butari yerekana u Rwanda n'amateka yarwo uko atari agahisha bimwe akerekana ibindi sosiyete sivili rero ifite uruhare rukomeye cyane kurusha na za leta mu kwamamaza n'uwo muco wo kwerekana amateka yacu uko ameze yaba mabi yaba meza ariko cyane cyane no kurandura n'uwo muco wo kudahana wahawe intebe mu gihugu cyacu icyo kintu cyo kwigisha rero gifite muri mbese amashuri tunyuramo kugeza igihe abantu bazagira muri za kaminuza n'abatageze ibyo bize byose n'ibyo bukorikora abantu biga byose ibyo ari byo byose hari ibyo twiga tuvanye mu mashuri ariko hari n'ibyo twiga aho dukora n'abo tuvugana nabo ibyo bintu byose ni amasomo y'ubuzima ariko cyane cyane ni ukwerekana uruhare rw'uburezi muri icyo gikorwa cyo kwamamaza no gushimangira uruhare rwa sosiyete sivile. Ikintu cy'umuntu yavuga nanone ni ukwerekana ko hatari sosiyete sivile ikora, biragoye kuba umuntu yavuga ngo demokarasi ishobora kubaho, kuko demokarasi se ni iki? Demokarasi abantu ni ukwishyira ukizana, kandi harimo icyo kintu cy'uko sosiyete sivile igomba kuba ikora, hagomba kuba hariho n'itangazamakuru. Ikindi kintu rero wabona ni uko umuntu ubu ngubu muri iki gihe, wenda tuzagira ikindi gihe dukoreho ikiganiro gusa kuko nicyo twanatangiriyeho tuvuga nk'abo ba PLPA, uko yigishijwe n'uko yaje kumera n'ibyo yaje gukora, cyangwa se Johnny Clegg tumugereranya n'ako gahungu ntuza nduhungirehe, kwerekana uko abantu bo twita ba intellectuals mu mateka y'u Rwanda kuva igihe cya ba Kayibanda gukomeza kugeza kuri aya magingo, ndetse banza kuriye no kuzaba dukwiye kuzakoresha wenda na conference ivuga uruhare rwacu, kuko bamwe muri twe, abenshi muri twe baza kugera igihe bakazategeka igihugu nk'ukuntu byabaye kuri ba Kayibanda, bigakomeza n'igihe cya Habyarimana n'igihe cya FPR, kwibaza ngo twe ba intellectuals imyifatire yacu ni iyihe, imyifatire yacu za university twigamo, ibyo twigisha, ibyo twiga byifashe bite, bikuriye kuba byifashe bite nyuma ya Kagame. Kuko abenshi ba intellectuals ubu ngubu nibyo twatangiriyeho Joseph, tuvuga ngo ba intellectuals ahenshi bapfuye bahagaze. Ubu hari abantu benshi benshi bo mwiganye Yosefu urabazi b'abanyabwenge pe, eza bemeye bakajya mu bintu bya mu bya emerende, mbese bishingiye ku nda no gushaka n'ubutegetsi n'iki, ukemera mbese ukamera nk'abo ngabo nk'abandi uhungirehe, ukamera nk'abajya mu sikabarebe, ukamera nka mbese abo bantu bose bemeye gukorera leta bagakomeza bayivugira, nubwo baba bazi mu mitima yabo ngo ibyo bavuga n'ibyo bakora, ibyo bavuga ni ibinyoma, ibyo bakora ni ibintu bibi cyane 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 iyo birimo no kwicana. Ushobora gusubiza amaso inyuma
ako kantu,
hari abantu
ubundi bavuze ko ubutwari uruhuranyumva,
ndakumva
ako kantu uvuze ko ubutwari ugarutse kuri bandi uhungira aho ngaho na bakabarebe birwa bishimira ko n'abantu babagiye neza, abantu babaye inshuti bapfuye cyangwa bagiriwe nabi, binyibukije wa mugabo nakubwiye se wuriya waririya shyano rwose sintukanye ni kuko umuntu wishimira ko abandi bapfuye bari ishyano. Muri Afere Gatabazi navuze ibigwi bye ariko nibagiwe Afere Gatabazi binafitanye isano na za mpunzi zo muri Uganda, bimwe kabarebe n'abajya goreka akiha ibigwe adafite muri ya myaka 1983. Impunzi zo muri Uganda zaje niwe warategekaga icyo gihe ibintu bya affaires sociales, niwe rero minisitiri wari ushinzwe mu by'ukuri kwakira impunzi z'abagande hariya zari ziri muri z'abanyarwanda nako bakomoka bavuye muri Uganda, hariya bari bazishyize muri parike nasiyonali y'Akagera. Nanjye nagiyeyo mu rwego rw'akazi njya kubireba ngo n'ibindi, ariko hagati aho ngaho nyuma yabyo hari ukuntu umuntu witwa Sekarije wari umunyakazi ukomeye cyane yikomye Ministre Gatabazi ukomoka i Butare ashaka kumufungisha, yitwaje ngo yasahuye ngo ibyo bintu by'impunzi byari bigeneye impunzi z'abagande, kandi mu by'ukuri singiye kubitindaho, ni ibintu byari bizwi neza ukuntu byagenze. Nuko rero babifatanya na Habyarimana, umuntu wafashe ya mbere mu kuvuga bati turanze, ntabwo tugiye kumukoraho iminite, kuko icyo gihe Gatabazi yari yarabaye depute, nanduhungireho yari depute, nibagiye kuvuga yabaye ibintu byinshi. Aravuga ati aka karengane tuzi neza icyo ariho azira, tugomba kumukomeraho. Habyarimana ashyiraho imbaraga ze zose, ariko baranangira abaminisitiri nako abadepite benshi,
babashyiraho iterabwoba ariko Nduhungirehe niwe wari ku isonga ryabyo. Nduhungirehe uwo Nduhungirehe Jean Chrysostome ajya ku isonga ati turabyanze, ahangana na Habyarimana. Yari umuntu w'umugabo w'intwari, ntabwo ari nk'abo ba Nduhungirehe Olivier cyangwa se ba Kabarebe nk'abo ngabo bemera kwifata nk'imbwa. Kagame yababwiye ati mujye kuruma bakaruma, ndetse bakaruma n'uwo atababwiye kugira ngo wenda Kagame yishime. Nako nagira ngo rwose ni ntange iyo precision, kuko uwo mugabo yari umuntu w'umugabo pe, yari umuntu w'umugabo uhagara ku kuri, kandi harimo icyo gihe harimo risike zikomeye cyane zo kuhangana na Habyarimana muri affaire ya Gatabazi. Nagira ngo nongereho.
Urakoze cyane, urakoze Yozefu. Ubwo rero hari n'abandi nk'ubwo nawe mvuze ibya FPR, kuko hari abantu benshi bonzi imitekerereze ko twakoranye, twabyirukanye, twagiye kwiga hamwe, abenshi yongeye za makere cyangwa n'ahandi, ariko ukabona ubu ngubu abantu bose barazimye. Wanakwibaza Yozefu, impamvu Nduhungirehe yavuga ntiwumve Ngarambe Secretary General avuga, ntiwumve Tito Rutaremara avuga, ntiwumve Karemera avuga, ntiwumve Kanaka, abo ba Rwamasira, abo ba mbese abo bantu ba intellectuals b'umuntu yari azi
bari bakomeye cyane muri FPR.
Ukavuga utari ko se bo bahereye babaheye, ni ukuvuga ngo bo barazimye bapfuye bahagaze, kubera ko ntabwo bagifite umwuka, ntabwo Kagame abizera, kandi nabo ari aho ugera ukavuga uti reka noneho nicecekere, ubwo nzagwa muri uru rugo rwanjye, ukabaho uri aho ngaho gusa, kuko arabashonjesha, kubera ko state ntiwakora business udanyuze muri FPR DMI, nti hari abenshi b'abaganga bo twari intuza sekitu y'abaganga benshi cyane muri banze nayo organization muri ibi bintu bya liberation movement zafashe intwaro, yari ifite abaganga benshi. Abo baganga bose ubu ngubu barazimye, ntawe uzi aho baba, ntashobora kubemerera ngo barazasohoka ngo bajye ku abaganga. Aho wajya hose wabona umurimo ugakora, wajya muri Uganda cyangwa Tanzania cyangwa se ugafungura na clinic, ntibabemeye no gukingura n'izo za clinic aho ngaho Kigali. Ibyo nibyo, ariko cyane cyane umuintellectual wananiwe kuvuga bivuze ko mubyukuri uba wapfuye. Yes, uba wazi. Icyo kintu rero ni naho biriya bintu byo tujya tuvuga tukavuga ibintu byinshi cyane, ariko tukanagera ku bintu byo tugomba kuzakora, ariko icyo ni ikintu kireme, ni ikintu ni inkingi ikomeye cyane, kubera ko sosiyete zashoboye kuzamuka zikava mu cyiciro cy'ubukene zikagera aho umuntu yavuga ngo zageze ahantu aho abaturage bateye imbere, wenda atari ibyo tuvuga nk'ibyo muri za Soviet Union cya gihe cy'aba komunisti, ariko ni ukuvuga ngo umuntu agomba gushyira akizana, kuko ibyo bitekerezo biguha kuvuga ibyo ushatse, ni nabyo bitekerezo biguha niyo kapasite yo kuba umuhanzi. Ushobora kuba umuhanzi umera nka Johnny Clegg, ushobora kuba ufite ubwenge nk'ubwa Pierre Pia, ushobora kuba uri umuhanzi umeze nka uzavamo umuntu umeze nka Bill Gates, cyangwa se bariya abasore babiri bari bafite bari mu myaka 20 n'ingahe bagakingura biriya bintu bya Google. Ni ukuvuga ngo ubwo bwigenge bwo gutuma wumva ko mu mutwe wawe hafungutse, ukavuga ibyo ushaka, ugakora ibyo ushaka, ubwo bwisanzure muri societe civile, iyo bufatanyije noneho n'ubutegetsi bwavuye mu baturage, abaturage bishakiye, ariko ubutegetsi nabwo bubaha space, budahora bubari iruhande rububatutira, bubashyiraho, bubahumekera mu bitugu, ubwo butegetsi aho kugira ngo bibe ikibazo buba noneho kimwe mu bintu bikomeye cyane byo gushaka ibisubizo sosiyete ibifite, sosiyete nyarwanda izabifite. Icyo nicyo tugomba kuvuga cyane cyane cyo kuvuga ngo abantu reka batekereze uko bashaka, reka bavuge uko bashaka, reka banakore uko bashaka, noneho ya leta itari mu bintu byose, itari kuri buri musozi ishaka kwica abaturage, ahubwo ibafashe muri ibyo ngibyo, kuko n'ahandi hirya no hino ibihugu byateye imbere, yaba iki ngiki Amerika, haba mu Bufaransa, haba Canada, haba Japan, haba hehe, icyo kintu wenda bifite uko bitandukanye uko za sosiyete sivile zikora kubera amateka ya buri gihugu. Ariko icyo kwakwiriye kubaho sosiyete sivile ivugira abaturage, izamuye ijwi ry'abaturage, ihora iri ku maso ireba biri muri sosiyete, biri muri sosiyete, ishobora gufasha sosiyete kureba imbere, gukemura ibibazo bimwe abantu bagenda bahura nabyo muri sosiyete. Biriya byose twagiye tuvuga, iyo niyo sosiyete sivile tugomba kuzubaka, kandi tugomba kuzubaka dutangire ku Banyarwanda, kuko nibo bigomba kugirira akamaro, nibo binagomba kugira kuba ku mustari w'imbere, kugerageza mbese kubiba iyo mbuto yo kugira sosiyete sivile izatuma umuturage w'u Rwanda atera imbere. Kimwe rero mu bindi byo tutezeho amaso sosiyete sivile ni gahunda yo kuvuga ukuri, kuvugisha ukuri, kubwizanya ukuri mu biganiro byo twakuye twagiye tuvuga cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubutabera. Ntabwo ibyo byashoboka hatari sosiyete sivile koko ihamye kandi ifasha mu kugerageza ku aho umuturage wese atuye, naho yaba mu Rwanda yaba hanze yarwo, kuzagerageza gufatanya kugira ngo abantu barebe uko batera imbere mu byo kushakisha ukuri ku byatubayeho, aba ari byo tuzubakiraho noneho kubaka ubutabera n'ubumwe n'ubwiyunge mu bihe muri sosiyete nyarwanda. Ikindi cyo sosiyete sivile izadufashaho cyane, iyo ngiyo iteye ityo ifite ubwigenge bwo gukora, n'uko uko twateye ibibazo mu baturanyi i Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, bizadufasha dufatanyije na za sosiyete sivile zo muri ibyo bihugu, kuko bo bafite za sosiyete sivile, nubwo bafite ibibazo nabo bihariye byo muri ibyo bihugu, ariko bafite nka sosiyete sivile yo muri Congo. Urabona cyane cyane ko no gihe cyaba Mobutu, n'igihe cyaba no muri ibi bihe bishize by'amatora, wabonye ukuntu sosiyete sivile muri Congo yagize uruhare mu gutuma Kabila yemera ko mande yashize bigomba kurangira ngo yaretekenitse, ariko urumva ko sosiyete sivile yagize uruhare, ndetse na media yigenga yo muri Congo yagize uruhare kugira ngo babigereho. Ariko icyo nagira ngo nshimangire ni uko sosiyete sivile mu Banyarwanda yafatanya na sosiyete sivile yo muri biriya bihugu, ibintu ntibikomeze kuba gusa ngo Kagame ngo yavuganye na kanaka, ngo Kagame yavuganye n'umukuru w'igihugu kanaka, kuko ubuzima cyane cyane nk'ibyo bintu by'ubumwe n'ubwiyunge, ibyo gufatanya n'abaturanyi, birasaba yuko abaturage ubwabo bagomba gushakisha inzira zo baganiramo. Ni ikintu tuzashyira imbere rero, ibyo twita people to people, kuko sosiyete sivile yagira uruhare rukomeye cyane mu gushyiraho uburyo nk'iyo mishyikirano cyangwa se uko kuganira, uko gufatanya byabaho mu gihugu, ariko cyane cyane ndetse no hanze y'igihugu bafatanyije n'izindi za sosiyete sivile. Ikindi rero cyo byanafasha ni uko ngira ngo uwakurikiranye uzaya makuru agezweho Yozefu ukuntu FDMI igenda igakoresha za kiliziya igenda ibiba mu bindi bihugu rubama ejo nyango muri iki cyumweru Uganda bafashe abantu 40 ngo bari muri kiliziya ariko baravuga ngo abo bantu bo muri kiliziya hafi igice kinini cyangwa se hafi bose ni abantu mbese bakorera BMI Societe civile igomba nayo izo za asosiyasiyo hari ibintu bigomba kubaho mbese byo gukomera abantu bakorera leta kuza kwivanga mu mikorere izo za izo za organization izo za asosiyasiyo cyane cyane bazikoresha mu bintu byo kugirira nabi abandi banyarwanda cyangwa se kugira abandi baturanyi kubagirira nabi ibyo bintu nabyo umuntu agomba kubireba agatoza societe civile nabyo duwenda tuzabivuga muri kiganiro cya nyuma tuzaba tuvuga ku buyobozi ariko cyane cyane nicyo ngicyo kumva ko inshingano ya societe civile ntabwo ari ukuba igikoresho cy'ubutegetsi buriho cyane cyane ko biba bitandukanye n'inshingano y'abantu baba barihaye muri iyo sosiyete muri iyo organization ya societe civile none se ikintu cyitwa kiliziya ikwiriye kuba ivuga ivanjiri igomba kuba itoza abantu gukundana itoza abantu mbese gushingira ibyo bakora byose bishingiye ku rukundo none se iyo kiliziya noneho iyo itangiye kuba vuvuzera y'ubutegetsi ikaba igikoresho cy'ubutegetsi iyo wayita ngo ni societe civile nyabaki cyangwa se akabaho nakunze kubibona hanze aha ngaha Joseph muri opposition ugasanga abantu bise societe civile ariko ibitekerezo bashingiyeho ni bindi bya bitekerezo bikarishye byateje u Rwanda na n'ubu giteza u Rwanda ikibazo byivangura amoko uturere byo kumva mbese bakoresha icyo kintu cya societe civile bakagikoresha mbese ari politiki bakishyura inyuma ya societe civile ariko batekereza ko bazagikoresha ngo kugera ku butegetsi icyo kintu ni nacyo ni indwara yo societe civile nayo igomba kumenya ko ibaho abantu bakagerageza kureba uburyo bazirinda iyo ndwara cyangwa se baba bayirwaye bagashaka ku buryo bazayivuza kuko icyo nacyo kijijisha abanyarwanda kumva ngo nguri societe civile hari ibintu byo ugomba kuba ufasha abanyarwanda bose utareba utabatandukanya ariko wasanga aribyo irimo ari ibitekerezo ari imikorere aribyo bintu ugenda ubamo ikindi cy'abantu bagomba kwirinda nuko ubungubu cyahanze wenda ni ikindi nacyo tuzagishakira undi mwanya nuko hanini iki gitekerezo cya societe civile ni nka filosofe ahanini yaje ituruka hanze muri cya gihe Joseph bigeze ibihe muri za mirongo mu mpera za 80 muri za 90 bavuga ibintu bya demokratizasiyo bavuga ibintu bya societe civile ariko hanini ugasanga iyo gatigisimu nubwo igikorwa cya societe civile igitekerezo ari igitekerezo cyiza ariko bampatse ibihugu bakaza bakihisha inyuma bashaka gukora ibyo bashaka gukora badaciye mu nzira yo gukorana na leta cyane cyane aho bagenda bagira nk'ibibazo na za leta ari za leta badakunda kubera ko wenda zikora ibyo badashaka cyangwa se za leta mbi bakumva ko nuha leta nuha amafaranga mu butu azayakoresha ibyo ashaka bagahitamo kuyaha societe civile ariko nanone tugomba kwirinda kugira ngo societe civile tuzubaka mu Rwanda izabiri societe civile y'abanyarwanda ikora ibyo abanyarwanda bifuza ikora ibigirira akamaro abanyarwanda ikora ibyo mu by'ukuri umuntu yavuga bishingiye ku byifuzwa muri societe nyarwanda apana kuba umuyoboro wabampatsa ibihugu kuza mbese kongera nako kubaka indi sector bumva bakontrola idafite aho ihuriye na n'izindi za sector za izo ngizo twavuze leta hamwe na commerce ni ukubyirinda cyane kubera ko ari ahantu henshi byagiye bigaragara ko ibyo twita ngo ni societe civile mu bihugu rimwe na rimwe usanga aho kumva ko bikorera abaturage ahanini ugasanga barimo gukora ibintu mu by'ukuri byifuzwa n'abampatsa ibihugu baciye mu nzira zitagaragara ariko bashaka kugira control y'izi societe zacu zabo muri Afurika cyangwa hirya no hino. Ni ikintu cyo kwirinda, kandi ikindi cyo tugomba kumenya ni uko iyo societe civile igomba gukorana na leta. Ntabwo societe civile ikorera ikindi gihugu, igihugu ni kimwe, harimo iyo societe civile, harimo leta, harimo iyo sector indi yo twavuze ngo ni commerce, itangazamakuru rimwe na rimwe baribarira no muri iyo societe civile, ariko itangazamakuru naryo ryigenga rifite uko rigomba kuba rikorana na societe civile. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo kimwe gusa cyangwa ikindi, ahubwo byose kumenya uruhare, kandi byose buri kimwe kikumva gifite space gikoreramo. Ariko nk'uko twatangiye tubivuga Joseph, cyane cyane umunyarwanda mu rugo rwe aho atuye kumva ko afite uburenganzira busesuye butavogerwa na leta, ariko kandi muri ubwo burenganzira ahubwe burangirira akamenya naho ubundi muturanyi butangirira. Icyo nicyo tugomba gukiraho cyane. Numva wenda ntarondogoye Joseph, niba wenda hari ahandi wumva nyunganira n'ibyo bitekerezo nari mfite.
Urakoze cyane. Nagira ngo wenda tugire akantu tuvugaho gatoya, kuko wenda uwo wakumva societe civile uko turi tuyivuga, amatwi amaso ya rubanda yanagira ngo ahari ntijya mu bikorwa by'iterambere. Mu kurangiza nagira ngo mu minota mike cyane rwose uvuge n'ibikorwa by'iterambere biva mu bantu bo muri societe civile ikoranabushake. Abantu bakishyira hamwe bakaba bahari umuhanda, bakaba bagira gutyo bati tugiye gufasha abaturage, ntibavuga ngo bagiye gufasha leta. Hari igihe ahubwo bavuga bati bagafasha abaturage leta nayo ikaboneraho, ndetse abo bagiye gufasha abaturage bagatuma ikibazo leta itarizi neza cyangwa se yirengagizaga kiba ikibazo cyayo, noneho nayo ikagiramo uruhare ndetse ikareba n'ibindi bikora. Natanga urugero kuko nk'uko uturo tuvuga iyo societe civile harimo abashaka kuvuga bati ni ibihugu bikennye. Ntabwo societe civile y'ibihugu bikennye gusa, hano mu Faransa mu gihugu gikize societe civile mu nzego zose nyinshi cyane nizo umuntu adashobora gukeka ko bari uruvange rw'imiryango myinshi. Natanga urugero rw'umuntu nawe wari umuntu usetsa w'umunyamashyengo usetsa w'umukomediye witwaga Korishe w'umunyarwenya, yarazwi cyane Korishe, yazize ipikipiki pari mutoya cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu yakoze hano mu Faransa ikintu bita Le Restaurant du Coeur, ni ukuvuga za resitora z'umutima nyine z'abanyamutima. Yabikoreye iki rero? Yari itegereje aravuga ati hari burya nubwo tuvuga ko tuba mu gihugu gikize hari abaturage bakennye, ndetse bigora cyane kugira ngo abashe kumara ukwezi kose arya ajya guhaha hariya hose twehese hose duhaha. Aza gushyiraho iyo sheni y'amaresitora du coeur. Muri ayo maresitora rero ntabwo ari uvuga ngo bateka ibihiye nabyo, ibyo harimo za organizasiyo za asosiyasiyo zibikora, baragenda bagashaka ibiribwa byinshi bakabitangira ubuntu. Noneho umuntu wese wumva yashiriwe, ngo tuvuge nk'umuntu ari nk'abagore bafite abana batatu wenda yarababyaye ari wenyine adafite ubamufasha cyangwa se n'ubamufasha atamerewe neza, bityo ugasanga abo bana kubatunga kubona icyo abagaburira biramugoye. Muri ayo marestorant dike ujyayo ntarande busaba, ujyayo bakagupfunyikira nk'uko umwe unajya guhaha guhaha muri supermarché, muri supermarket, nawe ukajyana agatebo kawe bakagukubitiramo imboga, bakagukubitiramo utunyama, bakagukubitiramo amabwate, ugashyira abana cyangwa nawe ukishyira bitewe n'uko nyine umeze. Ayo marestora dikari yakozwe n'uwo witwa Koriche, yifashisha bagenzi be b'ibirangirire barabyitabira, biza kuba ndetse n'ikintu gikomeye mu gihugu, ku buryo n'abanyapolitiki bavuze bati koko uyu muntu iki kintu akoze ni ikintu koko tutajyaga tubona, akoze igikorwa cy'ingirakamaro n'ubu ziracyariho. We yaravuga ati mahire ni uko izo sosiyete na ko izo za restaurant du cœur zazavaho, ikibazo cy'imirire mibi, ikibazo cyo kubura icyo by'abantu barya cyashize, ariko n'ubu ziracyariho. Ni igipimo, mbese ni igipimo cy'ubukene mu gihugu, kuko usanga na abantu banyuranye bakora bikoranabushake bajya gusirivamo, harimo n'abantu bakomeye cyane bakajyamo bagasiriva abaturage nyine bashiriwe, bagashaka ibyo bintu bagahirimbana, bagashaka ahantu hose bamenaga ibyo biryo babijyana hirya none bakabizana aho ngaho, bityo bigafasha bikaramira abantu. Nagira ngo icyo kintu yego aho hantu ho gutunga abantu bamerewe nabi ntabwo ari ibikorwa by'iterambere, ariko ni ibikorwa byo kurwanya ubukene, kuko burahari no mu bihugu bikize. Icyo nicyo nimwe nari bivuze. Hari za association ziharanira kubera nyine kuba nyirazo bari ikintu baba bemera cyane, ziharanira kurwanya kurwanira ko ibidukikije bikomeza kumera neza bigasugira, bityo nyine isi igakomeza kubaho neza. Ugasanga bahanganye kenshi na za leta babwa bati aha ni mu wanyuze umuhanda harononye haragize ibingibi, aha ni mu wakora gutya harica amateka y'igihugu. Ibyo bintu ni ibintu bihoraho rero. Hari ibintu by'imyidagaduro, hari ibintu bya siporo, nabyo kenshi ni abantu bakora ikoranabushake, kandi ni ibintu bizana n'amajyambere. Nibyo rero nagira ngo nongereho ko atari ukumvira gusa no gushaka uburenganzira no gushaka ukuri kw'ibintu, ko habaho mu by'ukuri abantu bakoresha umutimanama wabo, bakoresha urukundo bafite muri bo, bakishyira hamwe bagakora n'ibikorwa by'iterambere leta itabashije gukora, ndetse rimwe na rimwe ikanaza iti tubona mubikora neza, reka dufate amafaranga tubahe za subvention, tubahe intwererano mu bikomeza niko binameze. Kuko usanga za association nyinshi cyane leta inazifasha ikaziha n'amafaranga nyine yaturutse mu misoro, ati kubera ko mubikora neza kurusha leta, mubikora neza kurusha leta, mubikomeza ibyo leta ikora nabyo izabikomeza ibikora, ariko mwebwe mubikora neza ikaba n'amafaranga yo kugira ngo nyine barusheho kubikora neza. N'ibyo bintu by'iterambere nagira ngo mvuge no kunganira ibundi bintu byagombye kuba inshingano za leta zo kugira ngo hatagira umuturage witwa n'inzara, two tune twanagira ngo ntongereho wenda abantu bumve ko atari ibintu gusa biri mu rwego rw'ubwonko, urwego rw'abantu rwa intelektuali nyine bidafatika, harimo ibintu byinshi bifatika. Urakoze.
Yesu, ugize neza Yosefu kunyunganira kuri icyo ngicyo. Ntitwabonye umwanya wo kukiganira, ariko tuzakomeza dushakisha umwanya kugira ngo tunabigarukeho ingero, kubera ko nk'ukuntu twatangiye tubivuga, hari benshi ubungubu bavuga ko igihugu kidashobora gutera imbere mu by'amajyambere n'ubukungu kidafite sosiyete sivili ikora neza. Kubera ko nk'ukuntu ubivuze uko nguko, hari ingero zifatika zerekana uruhare rwa sosiyete sivili. Nk'ubu nk'aho ntuye aha ngaha hafi amavuriro akomeye cyane, ni amavuriro mu by'ukuri adakorera inyungu, ari muri iyo kategori ya za asosiyasiyo amavuriro, kandi amavuriro akomeye abantu bajya kwivuzamo, afite ibyangombwa byose, nabyo abantu baba barishyize hamwe haciye nk'imyaka ijana bakishyira hamwe bagatangira ivuriro. Icyo gihe ntabwo hari amavuriro ahambaye, ariko bikagenda bikora bikazagira nka chain y'amavuriro akomeye kandi aseriva za community ayo mavuriro arimo. ibyo ni iby'abantu aba cyane cyane harakomoka kuri za kiliziya ku idini akoreshwa n'amadini akomeye cyane ayo mavuriro akomeye cyane ariko akomoka mu madini yaratangiwe n'abo ngabo baba barishyize hamwe kandi urumva ko baba bafite uruhare rukomeye cyane mu gukora ibintu bigiriye akamaro abaturage muri ibyo bikorwa hari nk'ukuntu wabivuze Joseph cyane cyane muri ibi bihugu bikize hari ibyo bita ngo ni za enterprise social enterprises ubu nabyo ni mu bintu by'amajyambere ni ibintu bigezweho byerekana bivuga ko gutera imbere ntabwo bishingiye ku kuri bene izi za enterprise zizunguka zikorera urwunguko profit zikagirira akamaro umuntu wayishinze ahubwo ko ariho na za enterprise social zishobora gushingwa urwunguko rugaragarira mu byo rumariye abaturage nk'ubu nk'ahangaha hari abantu baba barishyize hamwe bagashyiraho asosiyasiyo ikagerageza kureba uko ifasha abantu babuze aho kuba ntabwo inahangaha bafite za sisitemu ndetse zihamye nk'iziwanya aho ngaho Joseph zifasha abantu babuze aho kuba hari igihe ugira utyo ukabona abantu ku muhanda kubera ibibazo baba bahuye nabyo babuze akazi cyangwa se hari ibindi bibazo by'ubuzima baba bahuye nabyo hari za asosiyasiyo zifasha bene abo bantu ugasanga bashyizeho aho abo bantu bashobora kujya kuba ubushyuhe bwakomeye cyangwa se ubukonje bwakomeye urumva ko biba bifite akamaro ariko hariho n'ibindi bibazo hirya no hino ku isi ubona abaturage iyo bafite uburenganzira bwo uko bashaka bagira mu by'ukuri ubona bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ibyo za leta ubundi ubona ziba zititayeho cyangwa se wenda zidafite n'ubushobozi kuba bwabikora neza nk'ubu ngubu nahoze ndeba statistike zijyanye n'ibi bintu bya civil society ku isi hose iyi miryango itabogamiye kuri leta iyo twita civil society bavuga ko ubu ngubu ingana na ni n'amadolari sinzi uko umuntu yanayavuga muri mu banyarwanda ariko ngo ni triliyoni ebyiri pointi tu n'ibice bibiri ebyiri n'ibice bibiri triliyoni dolari urumva sosiyete
ni miliyari ibihumbi bitatu
hanyuma zirakoresha abantu miliyoni 50 ni ukuvuga ngo sosiyete sivile asosiyasiyo za oruganizashoni zitanga akazi zitunga abantu urumva miliyoni 50 hirya no hino ku isi ariko cyane cyane
zijya mu musaruro mbumbe w'igihugu
cyane cyane rero hakaba nuko bavuga ngo zirimo abavolontari abantu mbese
abakoranabushake
miliyoni 350 kandi ibyo bintu by'ubu volontari ni imwe mu nzira y'abaturage bongera mu by'ukuri ubushobozi bongera ububasha mu gihugu mu gutuma igihugu kijya imbere kuko cyane cyane abantu bakiri bato abantu bamaze gusaza baba batakiri mu bintu byo gukora abo bantu bose ni ingufu z'igihugu ushakishije rero ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bishyira hamwe mbese ukazana ikintu cy'uko abantu bakiri bato abantu bamaze gusaza ariko bagifite ingufu bakakizamo bakagikorera bene uko nguko izo ni ingufu mu by'ukuri ubutiza igihugu ntabwo rero ibya sosiyete sivile koko abantu batabyumva ngo ni ibintu bya intelekitwari gusa icyo twagishimangiriyeho ni uko byose bituruka umuntu ku giti cye kumva ko afite uburenganzira bwo gutekereza uko ashaka afite umutekano kandi akora ibyo ashaka iyo rero ibyo ngibyo bihari cyane cyane rero hari na cya kindi cyo kugirana icyizere kuko grease ya yindi bashyira hagati y'ibyuma kugira ngo bye guhondana cyane.
Ya mavuta yo koroshya nyine
Ya
niyo
mavuta.
mavuta amavuta ari meza.
Muri sosiyete grease ikomeye cyane ni grease yo kwizerana. Kimwe mu bintu rero
Yego.
izi za regime zabayeho mu Rwanda cyahungabanye cyane ni cyo kintu cyo kwizerana. FPRDMI cyane cyane yo yagitwaye ku rundi rwego, ku buryo ubungubu umugore ntizera umugabo, umugabo ntizera umugore mu mago nk'uko nabivuze, kubera FPRDMI igenda ikagera ku musozi muri buri rugo. Ntiwizera umwana, umwana ntizera ababyeyi. Aho ngaho mutuye ku musozi ntiwamenya umuturanyi ibyo aba arimo, icyo ahatse. Icyo kintu rero icyo bita trust.
Ushobora no gutangira icyo kintu cy'ibikorwa byo kugira neza nacyo ukakizira.
Ukakizira. Icyo kintu rero cyantuza cya trust cyahungabanye cyane, noneho hakaziramo na za genocide, hakaziramo ubwicanyi. Ibyo bintu byose byatumye imitima y'abantu mu by'ukuri ihungabana cyane, umuntu akarucarumira akaba ari aho ngaho gusa ategereze urw'ikirago, cyangwa se ategereje ko FPRDMI izaza ikamufata ikamwica. None se icyizere mu rugo, icyizere muri community, icyizere mu Rwanda kizaturuka he? Ntabwo kizaturuka muri leta, kizaturuka mu Banyarwanda n'uko bagishyize imbere. Ariko bivuze ngo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ni umurimo tugomba kuzatangira nk'inkunga Abanyarwanda bagomba muri generasiyo yacu tugomba gukora, kugira ngo nibura mu itaha nabo bazagira aho bahera. Ni icyo ngicyo nakongeraho yoze.
Nagira ngo usoze, tumaze isaha imwe n'igice. Nizere ko radio yadukundiye kugeza magingo ya nta bimenyetso by'uko itadukundiye nduzi. Buriya ariko ndabimenya ari uko ikiganiro ntumvise neza nka
Nacyo ni ubwo
ntigeze nyiga.
ndashoje, ubwo ndashoje, nta bindi. Ubwo
Na
naho ubutaha, ubwo ubutaha tuzavuga ku bijyanye na tuzagerayo dute, hanyuma dusoze icyamunani tuvuga ku buyobozi.
ndagushimiye cyane rwose, ndagushimiye cyane. Ikiganiro cyawe cyari gikumbuwe. Nibuka yuko twari mu gice cya gatandatu cy'ikiganiro cya Rwanda nyuma ya Kagame na FPRDMI. Uno munsi muri kino gice cya gatandatu tukaba twabagejejeho ko ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ribona société civile ibereye Abanyarwanda nyuma ya Kagame na FPRDMI. Nshuti, mwarimu duteze amatwi rero, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Tubashimiye kuba mwadukurikiye, kandi rero nk'uko Dr. Theogene Rudasingwa arangije abivuga, naho ubutaha tuzajya bagezaho igice cya karindwi, ndetse tukaza gukurikizaho n'icya munani. Nkaba ari kumuhamagaye no kuzazana ibindi biganiro, dore ko hari byinshi cyane natwe ubwacu twungukiramo, ndetse n'Abanyarwanda. Murarahajyana rero, aho bwije n'aho bwakeye, muhinge, mukore, mugwize, naho utaha.
Rwanda yacu, ati neza.